Ayafunga cash. Ayafunga cash.
Here's another one.
Ayafunga cash. Ayafunga cash. Now I'm in charge.
Ayafunga cash. Ayafunga cash. Ayafunga kazi, ayafunga kazi na wamenjaji.
Wanakuja na kondoka mambo na ingiria na kati. Sasa let me do this shit pro party. Kunye sugu moto chini moto ki kati. Kanibali nataka biti ramika kati. No why ananitaga mtumbaya
eh?
Because I'm a killer wechage ufala. Bella check your black parts in a bad buyer. And when I get mad, I change color. Sikufungi ubavu, chase akili mali. Misi chesewi, wewe pumbavu, serikali. Endesha gari, endesha ndegi, endesha mali. Hilo sije kuniendesha mimi tafadhali. Chezo kid once, wana yokas. Kujificha sura nyuma mambo yako wazi. Shika, shika mtutu kaka. Yambazi ya makari ya kibao kama mkuna nazi.
Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Ayafunga kazi na wamenjaji.
Ayafunga kazi. Ayafunga kazi.
Ayafunga kazi. Ayafunga kazi na
wamenjaji. Okay, the call me colorless color, yani color sina. Kapika color jele masa, mbona color pina. Hili swali kwa wanangu mzizima. Funga kazi tukalale mama amina. Zile umemwalika damn drinks na ekaleta kikundi.
Shusha mzinga tu babako funge kazi.
Cheza vanga, samba, Dar es Salaam, Simba na Yanga
ndo funga kazi.
Bolingo mutu na ngaya alhamdulillah. Kuna kucha tuko high na tunawatua ni shy. Na nyonge ya tai baba jeni bye bye. Gangari ngangari mtu kwa kimasai. Hapa no chips mayai. Mwanza mwanza dongo na samaki funga kazi. Kama demo ni demo, mwenye shepu mwenye sura ya kufunga kazi.
Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Ayafunga kazi na wamenjaji.
Funga funga kazi. Funga funga kazi na wamenjaji. Ah, kanibali.